wendo sababu unafanya ni haso. Na nipo penzi basi jasho langu ni lako. Na kama haujajua kifatacho, nitakupa pete ya uchumba ukawalingishia wenzako. Naona sifa za kubaki na meme, japo wenzako wapendi we baki na meme. Chasema mala cha wote na squatchi, lakini kama mapenzi ni uchizi nishaingiwa na jini. Okay, shore, mindo shore, usinune ni kuzi baby sore. Mambo yote dole, nisi kwa mpole. Nipe mapenzi, twende mpaka kinole. Awenzako wanosema uondoke uniache.
Baby acha na nao,
cha msingi mama kila napo kwenda tuwe wuti.
Ini tuapige bao, baby love that usijiwezi na unajua.
Modo la snap kabisa, chini moka, suti nitanyonga kabisa.
Bonaventure,
yes, wanapenda kunita fundi wa kitanda, kanga moja na nita. Mipango ya Mwenyezi kwa siku mambo yatajipa. Moyo wangu sukuma mapenzi na damu ya chemishipa. Sema mengi najua usijari, sitouamini. Na kisema umungu ambie nimekuchoma mimi. Jicho kungu, laini, mtoto bala. Nipe mapenzi kizungu, nito mzungu kicha. Unataka ice cream? Nitakupa dumu zima. Au kama unataka koni lambe mimi mwili mzima. Baby girl, tell me what to me. One life is not the same. Tambua kwamba wendo my only one. Love is not a game. Say what, baby?
Baby love, kaku sijiwezi na unajua. Yani wako na mission. Usijali, got your back. Without you I'm not living. Vipi siku tukifunga ndoje wataonaje?